in bad, bad man conquerors. Super freestyle dope.
It's the kids, baby.
I can't support. We have a play there.
Now na vicheche wengi, masnichi wengi, wachinga wengi, na wivo yengi, chocha shimo na lenga, mona madili silengi, nangi toka tu wando ghetto machizi wengi. Call me the freestyle,
freestyle doctor.
Yeah, freestyle, freestyle,
freestyle doctor.
Mini kama counselor, wahawa masela, wenye njia kama mba, wa mto Kagera. Nguvu ya masikini, imani, gitanda machela, kaza bwana nani, handsome, pacha wake hela. Wanaulizana, na imba hauna chana, mona wrestlers, mameni tupu, hakuna msi chana. Staki poda mpeni Ray ya Matino. Hata nikitoka siwezi mtusi koni Gambino. Mabata madogo dogo, mafisi wakubwa kubwa, wote wanabebwa cheki wamefeli kogelea. Wamepotea kwenye kina kirefu cha Mansuli. Mano litoboka hule mtumbi wa Hamibi. Yes, wambie mi wa moro mbugani, na waki flow vituko tapewa kazi ofisi za Sani.
Wota kono na dunia mistari. Awa, mistari pete sio mikali. Awa, kwenye game unafanya kazari. Domana auto suja po freestyle daktari.
Naona promo kali ila ngoma, mjika soro bahari mnanisoma. Naitwa Rota, wakala wa punchi pesa, freestyle doctor, punguzeni pressure. Wanasema kuacha mziki kuwa teacher ni ujinga, na mwisho wa mwezi cheko na nipige mizinga. Niko tofauti sana, sielezeki, nikipata pesa ndo wazina nianza stressi. Kipi muhimu kati ya kopo la choni na glass ya bar, smartphone ama kitabu kwa denti wa town? Na kunikalisha kwenye batu ni uongo, na ningumu kakufuga ngombe mta wa Kongo. Na unavicheche wengi, masnichi wengi, wajinga wengi, na wivo wengi, chocha shimo na lenga, mona madili silengi, nangi toka tu wando ghetto machizi wengi. Call me the freestyle,
freestyle doctor.
Yeah, freestyle, freestyle,
the freestyle doctor.
Wota mono na dunia mistari. Awa, mistari mitu sio mikali. Awa, kwenye jemu unafanya kazari. Doma na auto suja po freestyle doctor. Wota mono na nifil,
una
nifil nipeti. Aka fedi,
una
nifil nipeti. Wota mono na nifil,
come on then.
Una nifil nipeti. Boomba, una nifil nipeti.
No, I spend money, man.
450, man. I'm ready now, huh?
Mambo kwenda club, still in it. Mara demo na kutaka.